Babu, babu, babu.
Nini mjukuu wangu
sana? Babu, bibi anaumwa sana. Tunaomba tondoke. Tondoke babu. Bibi anaumwa sana.
Happy birthday,
Solid Ground Family.
Record.
Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid Ground Family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Hili goma ni la kijanja.
Sherekea siku yako ya kuzaliwa, ndio shaka hondoa. Kama keki imefika, ama kana sherehesha, taka sumu ataturusha mpaka kuna kucha.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid Ground Family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Hili goma ni la kijanja, tumenunua nepi sasa ndugu sione haya. Japo umeshakuwa sasa tunakusurprise. Tuko hapa tumekupiga jeki, sisi ni wanao. Embu kata keki tule, zima mishuma. Watu tuko haya.
Watu wote wanapagawa,
pagawa.
Wanafurahia siku ya kuzaliwa,
zaliwa.
Mamisosi mitungi na pamba, wajanja mpaka wa shamba. Vasu tinyoka tai, sona vashuka kama Masai. Tunakula mabata makuku, pembeni kigwendo na cheza kiduku.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid from family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Hili goma ni la kijanja.
Everybody, everybody, put your hands up. Yeah, yeah, yeah. Everybody.
Washikaji zako wote tu nakandamiza, kwa umri wako uliyotimiza. Kweli Mwenyezi Mungu katenda miujiza. Wengine wamezaliwa, wengine wamekufa, na walikuwa na ndoto za kujenga magorofa. Yep, ilipati mofaya. Watu tupo haya.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid Ground Family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Ground Family.